Downloaded from
ilovezmusic.com.
Nakasatu kuri ya babiringa ya binda zaifo kusamu watu lashmana na kareza. Ni famila patu walitamfya besa na maroza. Gana chifuka na mona hawa nandi nda somboka. Pantitema deti ni gabenda bapopoka. Keleke tena bita ni ndapele wantendeka. Mujila kuru panse babitabo ya dedeka. Matumba mwisulafi pompo fya cherete. Machete tu machete tuende na machete. Ni titinga kwa kaba kwa shamwera murete. Na afushunga John Jenlo kupende.
Ichi zanke mabonje materitori. Jira fina kumuti mefeta turomba soli. Uchipange kuponji nga koro woi. Nari saufike yo tempa wera mulolo woi. Fuka ini awa nanchi wense bakule kafi. Waterera kinkizo file wanchi paya fi. Kuri shoti pata maso tu prasmata. Igu mbama kapa kapu tu alikwata. Free wife awa nensu wakutina sa. Wii wako safe mune nolo chava shan. Datu afura dabatu tema wense kumara. Nifwe tusaine pepa fya mtau nyali.
My brother from another mother. Nakasatu kuri ya babiringa ya binda zaifo kusamu watu lashmana na kareza. Ni famila patu walitamfya besa na maroza. Gana chifuka na mona hawa nandi nda somboka. Pantitema deti ni gabenda bapopoka. Keleke tena bita ni ndapele wantendeka. Mujila kuru panse babitabo ya dedeka. Matumba mwisulafi pompo fya cherete. Machete tu machete tuende na machete. Ni titinga kwa kaba kwa shamwera murete. Na afushunga John Jenlo kupende. Gantina tumpa rimo tuura tumpa. Gantina hawa nandi rimo tuura shupa. Yurora ple miviri shamurika sepa. Tuangasha varia varia bena baka vira kupa. Ayemari uchizi ya shpira beans. Beta baba I not kuba this. Futi beta wa shamane baku pera risi. Banandi na banabo bari pa mishapurizi. Ma big team zina bana mindono. Dad Paulo na pop kumu follow. Toxigeno mufetu chirolo. Lulu wao teach mori ya chirolo.
Gantina banandi nete bankoro mona. Twali talika tatutina waka pono. Natura wasari panolo musa mwetu kakumana. Wapure salongu pata nyaba wakolo mona. Chipatara gantina banandi tulabandua. Gantino munandi limo. Tulabandua. Bampi ya nganti na wananti tulakanda. Wamba wamba paka wali lati na wabanda ba.
My brother from another mother. Nakasatu kuri ya babiringa ya binda zaifo kusamu watu lashmana na kareza. Ni famila patu walitamfya besa na maroza. Gana chifuka na mona hawa nandi nda somboka. Pantitema deti ni gabenda bapopoka. Keleke tena bita ni ndapele wantendeka. Mujila kuru panse babitabo ya dedeka. Matumba mwisulafi pompo fya cherete. Machete tu machete tuende na machete. Ni titinga kwa kaba kwa shamwera murete. Na afushunga John Jenlo kupende.
John Zira bakanda we. Born Maro Boys 20 kanda we. Commander Olo Olo Kinjera Bo. Wash Joshua Jenlo Moze Pikanda we.
Era Sacha
Tobana Boys Wase Fenty. Wako chako niza wente menda paka tende. Dumbani Gaz Two Chains Superstar Nechi Esuti Mini Rosso Jazz Born Gaddafi Django J Puto Box Down. West in Ako na wazale.
Ela tumpanika mwara bako ibu. Nempo mining mane na kiripe. Uti mtok tok nora bako mwambe.
Downloaded from ilovezmusic.com.
Mukanda mabwe, akazembe. Uptown chamwanya, chamwanya, chamwanya. Uptown chamwanya, poti.
Fresh Kings Entertainment.
Champion Boss Bin Bini Muzakile. Jatuz, the video C5, Batman C4, Java Pumareja.